Mfoni a etosu adunu ngotwe. Hwe saa awarefo yi a wonam Onyankopon akwanso no. Obarima no doni yire na obaro nso mani kununi die se ne Onyankopon asem kire no. Wobua wo ho ehye wo ho nkuran. Chekire wo ma se wono Onyankopon na woni nasem so. Jidi akrisofo awarefo bo mpaye bibiara. Eye Onyankopon adwuma bom.